Can I be your baby?
That flow.
Songtown. Fog. Sikize kwa makini we mtoto mzuri mrembo. Mimi sina akili kwako kitambo na jua. Sikize we mtoto mzuri mrembo. Mimi sina kitambo kwako unajua. Hivi nini nifanye nikuweke wazi ujue kama this is true love. Sindojo nifunze how to approach, how to care, how to love. Hivi nini nifanye nikuweke wazi ujue hivi hata huruma una. And you don't trust kama nakupenda. Usingeli singeli na uhoda. Hey girl, can you please talk better? Kiukweli ni matapele and they won't marry you. Oh baby, just give me the chance and I will die for you. Can I be your baby? Naomba unipende ni kupende tupendane. Usimpende mwingine. Na mina vyo kupenda basi upendeke usintose ni kaja waza pengine. Naomba unipende ni kupende tupendane. Usimpende mwingine. Na mina vyo kupenda basi upendeke usintose ni kaja waza pengine. Najua pendo lako mindo nitaliwezea. Naomba uje nije kwako. Najua pendo lako mindo nitaliwezea. Zea, zea. Baby, na kuomba uje kwangu ishi nami. Baby, naomba na.
Baby, let's go.
Baby, baby,
yo. Baby girl ni ruhusu ni kubusu. Kupe zima zima sio nusu nusu. Ni kupe kila kitu utachopenda. Ni kuoneshe jinsi gani na vya kupenda. Mahaba yanatoka moyoni. Ukweli na kuota ndotoni. Upendo wangu kwako toka utotoni. Vicheche na zibo macho siwaoni. Utake nini ni kunyime. Hata kama ngoma twende ukapime. Ogope nini kwa mashine. Mini jembe nipe shamba nilime. Nachotaka tuwe wote siku zote. Penzi letu liwe bora siku zote. Tule butter club zote. Penzi letu lipo juu dondoka liokote.
Baby, ni matapeli. Give me the chance, you to feli. Kiukweli, ni matapeli. They won't marry you. Whoa, 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 baby. Give me the chance and I'm gonna die for you. Naomba unipende ni kupende tupendane. Usimpende mwingine. Na mina vyo kupenda basi upendeke. Usintose ni kaja waza pengine. Naomba unipende ni kupende tupendane. Usimpende mwingine. Na mina vyo kupenda basi upendeke. Usintose ni kaja waza pengine. Najua pendo lako mindo nitaliwezea. Naomba uje nije kwako. Oh yeah. Najua pendo lako mindo nitaliwezea. Zea, zea.